kuriyad markii dhowaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed Soomaaliya iyo magaca wade hoggaanka dhalinyarada si oon ka shaqeeyana horumarintiyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya maxamed cabdullaahi cabdinuur iyo weliba wasaaradii warlaadeen ku waramay waryaabo uu soo qorsheeyay inuu suwalku qabado kiyadin aqabado haysta dhalinyarada
waxyaabaha in qorsheysan su-aaladii weydiiyey dhalinyarada koonfur galbeed oo dhalinyaro ee dowladnimada injeel dhiit horumarka qeyban ku dhaqdaw dhan walbana ku muuqdo marka ka guddoomiye ahaan qorshayaalka in koreyaba ku mid dayntay dhalinyarada dhan walba qeyb ku noqdaan horumarka deegaanka ku dareer amniga qeyb ku noqdaan horumarinta qeyb ku noqdaan bilicda deegaanka qeyb ku noqdaan intii xitaa wax soo saarka deegaansho khasaaraan ha muujiyaan waana eedeedaan ku dhan muuqdaa in qorshaysan insha allaahu bilaaba nagata guddoomiyaal degmooyinoo dhalinyarer ugu jireen guddoomiyaal gobolar ugu jireen kastoo guddoomiye dhalinyare siyadoo ku dhowan jarna laakiin guddoomiyaalkaasa la shaqeeya doogna yoon la fadheeda doogna waan isxaal wareysada doogna caqabado dhalinyarada haysada isilinku gudi u faday waana xala insheen doona insha allah ay kaloo la kulownay dhalinyaro ku shalkooyta guddoomiyaasha dhalinyarada si hadda degmada Walloween oo shabeelaha hoose ku kooy marka Baraawe iyo la kulannay iyo guddoomiyaha dhalinyarada gobolka shabeelaha hoose guud oo ninkooy way kaloo hataa is aragnay guddoomiyaha dhalinyarada ama guddoomiyaha sportska dhalinyarada degmada Ceelbarde iyo wada sheekaysay is aragnay marka ilaa hadda way ka jarnay dhalinyarada xaaladooda iyo qaabkiyo intiin ogaan u fadaanay alxamdulillah hadda meel fayle already waljeyni laakiin walaa hadduu ku dambooyin ka dadaal doona intii uu is jeeyay dhalinyarada ogaadna walaa baahidii uu qabaan la shaqeynay sidoona la shaqeynay iska daydoon
dhinaca kal guddoomiyaha ururka dhalinyarada koonfur galbeed maxamed cabdullaahi iyo waliba kale uu soo ballan qaaday inuu ka shaqeyn doona sidii dhalinyarada lan sii lahayd wacyigelin ka saabsan rajooyinka daroogada iyo fursad siyo ka shaqooyinka
waxyaabaha aan ku horeeyay dhalinyarada aan wala qulqoodo maadaama aan la yareeyo aan fahmo korway ba kumid dhalinyarada intii walwal bagarab la kasi dhanka shaqo abuurka intii da shaqo abuur farsamo shaqo wada hawlin suubi intii aan ka garab suruma tana karaanka ee in kala wala kala ku caawiyo ka dhanyar way jiraana darbujiif ee wal ee oo wacyi gelin wal banhel iyo inta wacyi gelin soo binas ilaa garab suru mufadi harumoosha linka si mufadi diraxi wala aan daroogada wala isticmaalan link ku dhaafadi tan kala aan la yarada garab suru kariyana way taa dhanyarada inta uu noo ki wax barasho waysan oo jaamacado ee wala aan isdhaw la shaqeyna wax barasho iskool dugsi sare ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare jaamacad qaabki oo noo daamada magaalada Kiyaali in garab gal fadniyo naftasho lama caamilna ururada bulshada rayidka oo dhalinyaradiina waa kaabaan intii oo ka dadaalnay soo kala fadhiyada fadnay irfadnay dhalinyarada oo waxtar aan lahayn suubiyoy seminaar ay qabadoy tababar haysiyoy xirfado shakur hayn qaaday aqoontii oo haydisoy hay garab surumoy hay meel geliyoy iyo ka dadaalay insha Allah marka walaay kaleena way bajeelna ilaahay ila garab gala oo nina inta karaanka dadaal doona insha Allah.